Sweet tea, all in a pretty face. You're the only man I want to date. Wova wending and bam bam food day. Honey, oh yeah, you need your gala. All in your name, I solo solela. Eh, Mukwano, name your tulo. Body ring, kulo, was and name what to love. Jagalunda Kens and Kusava Jalibu. Jakukaya ne wemba wa malibu. Kieno, Jagala Jalibu. Jakubuto nyongela ne kusupu. Omukwano bwakali, uba gunyuma nyuma. Jagalango bwafe gunyuma. Kata doba mchironge yaka yaka. Tumenga tu yaka. Jagala Jalibu. Zen Jagala Jalibu. Jagala Jalibu. Zen Jagala Jalibu.
Umependa Jalibu. Jaribu, kwangu karibu. Ulipenda jaribu kapewa, ulipenda jaribu kapata. Sasa nikupe nini, penzi wangu nakupenda. Fie nakupenda sana, fie nakutaka sana. Usijali wanachongelea, usikutakucha watanyamaza. Kuja kwangu samirichi, ndakupa unachotaka. Ndakutembeza ulimwengu wote, kula chochote unachotaka. Nikupe jaribu, kuja karibu. Nikupe jaribu, mebinjo, upate jaribu.
Jagala jaribu, zen jagala jaribu. Jagala jaribu, zen jagala jaribu.
Umependa jaribu. Umependa jaribu, kwangu karibu.
Ay, 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 ay. PFES I'm a rich. Side soft on the beat. PFES I'm a rich. Side soft on the beat. I'm waiting for the wedding day. Olo una kunjagalo ganje. I think of you Monday to Sunday. Bela njagalo 2K.
Nadamboli na mokili yoyo kolo. Zambe pesa ngangu ya nakobala mosiki toku.
Mukamo mulonji okumbono lucky guy. Tumanyite wali bantawanya. Awa mulonji wabanga okiriza. Kusabo berenga umeweza.
Kupe jaribu, kuja karibu. Kupe jaribu, mebinjo, upate jaribu. Umependa jaribu, kwangu karibu. Umependa jaribu.
Remember where you got it first. www.djericom.com